on the track.
양자 girl. Leo lazima tuwake Asela tawa pilini mwake Bumba, vino lazima vikatwe Steam paka misumari nyoke Nasema dansi, dansi paka shita sisi toke Kwa wale wakuni basi wa moke Kupati, pati paka jogoli weekend Hatogopi hata timbwili lizuke
Amina, sanue na mwajuma mutimbe viwanja Maana huku picha limekusha anza Watoto wakishua wawezi kutamba Maana kinamukishwa kwa dera na kanga
Wacha zigongane,
nyama choma zitafunwe Turuke masebene, mara moja moja tujivune
Moja moja kwa watumiaji Zanzi dompo na konyaji Kiozekana counter move kwa wanywaji Pilika sisha busha na ukamatia toto DJ anatupa mzuka siyo wakitoto Wengine mkononi nyagi chupa na za kopo Then tukitoka twende tukapate joto
Wacha zigongane Nyama choma zitafunwe Turuke masebene Mara moja moja tujivune